Ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Yare noga e jena lewru février hitande 2016 jena yamde soki du studio tamani mi de tawa e les maisons de la presse bamako jottinono do kabaruji du yumar way galo on compétitif wi de gube murtude gonde le sa haleedi meden di kanye lamo o fobe gonde hokkindirde juude wakkar jona faabe jara yalla hono kaldale kawrangal haani tabirede le majjube kollitiwde kawrtal mangal an haani wadde le noga je lewru marsundu timmayle chapata lewru marsundu to kidalto wakkati jono gube murtude gonde le sa haleedi meden di kanye dum wonon lamu o fobe kollitiwde wakkati jono sa ƴeewi dido golleji paaboto be ƴeewa yalla hono lamu haani rufitirade to kidalto ko honjoto wobbe kollitiwde le hen wakkati jono o hollita wiide lamu ar wondi e wattude koyde mu en le kaldal e kawrangal sabi de sa ƴeewi ilangal singina wala fuddati di lamu o yaltini wakkati jono o no kaldal e kawrangal haani tabirede fiigol ballon le nokkobe kollitiwde stade malien de bamako kañum tan heɓi ƴaɓɓade yaade yeeso wakkati jono ko piino ɗum racing club de bobo djoulasso hollitaɓe ɓe batti ɓe gatti ɓen baddu goto sa ƴeewi ɗo wonde piino arande ɗo ɗo bamako ɗo ɗu ɓe gatti ɓen baddi tati ɓen baddu goto tan keeɓi wakkati jono guɓe keddiɗi le leydi meɗen ndi fuu jaltinama sakiraɓe ɗi wonon sembe kabaruji ɗumin jogini on ɗo bete hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade hollitinde wiide ila kaldal e kawral ngal signina wakkati joni ɗo yaha lebbi jetti guɓe ɗo won murtuɗe gonɗe le saha leydi meɗen ndi kañe lamu mali o fo wakkati joni ɗati gondude e yaltinede ɗi yana hollita wiide kaldal e kawral ngal an wondi étabede saabi de gueɗe ɗeɓe fuu ɓe kolliti wiide kawrital manggal an hani wadde le timmoɗo lewru marsudu to kidal to fa keɓen famtade keɗe Mouhamadou Sama Sekou
ngal kawrital latto sababu suɓade heƴaɓe lamu o to kidal to e ley kawrital ngal ɗum woni ko ndenago yimɓele e jawɗi mum en dawrete guɓe ɗiɗe kawri dow lebbi ɗiɗi banggal DDR e kala golleji gonɗo ley talkuru ndu salla iɗi peewa salla wotteji mairie ɗi e région ngaji ɗi ɗum ana heɓa waɗede guɓe plateforme e sema kolliti wiide eɓe gara e kawrital kidal ngal eɓe gaɗani ɗum jikke mawɗe ɗum saabi faa e ley haala mabɓe toɓɓe kantiɗi tan jawtete toon toɓɓe hono wirfagol heƴaɓe laamu o uditi ko gollirɗe ɗe e wirfagol armé Mali
guɓe murtuɗe gonɗe le saha leydi meɗen ndi ɓe kolliti wiide ɗum waɗan wakkati jono so gueɗal gana daña joƴƴinagal ɓe ƴeewa yalla hono lamuji hakkude ɗi kani waɗirede le leydi meɗen ndi yalla nuyɗe sari yaɗi e fuddu ana biltuto le nokkolle majjunduɓe kolliti wiide wakkati jono ɗum won hono an kano armé o hani wirfitirade to kidal to haalaji muɗum an kani wadde le ngal ɗo kawtal keɗe kanko noddirtaɗo Sidi Ibrahima Uldu Sida tio yo keƴaɗo walde ndeɓe noddirta aza wadde nde ko haalido en do faccitago Mouhamadou Sama Sekou
kaletati
woni ley fedde landinal ngal lam o e guɓe kaptoje ɗe so golle ɗe heeɓi yawnede anniya amen yo fa heƴaɓe laamuɓe juɗɗine fadde kawrital ngal immaɗe amen yo salla heƴaɓe suɓaɓe waɗa landinal kawrital ngal ɗum sartama ñande noga e jetti yaade fa capantati lewru mars e ley kawrital ngal gulleji ardinteɗi yo ƴewtude kawrital anéfice ngal salla iɗum humcane hoore ɗiɗoɓel ngel yo so tawi min keeɓi suɓade heƴaɓe laamuɓe ɓe joƴinte ɓe jamira ɗum yoɓe fuɗɗa golle nden tan mbaweten wiide en naati ley saria leydi ndi saabi en fundenti so joƴinde heƴaɓe laamuɓe o wartan le nokkuji goɓe kaptoje ɗe foof sorras en ɓe ɗum gartan fay ɓoyata yo laati fuu kay kaɓatoɓe amen ɓe ana wowi gollidide e mabɓe min nototo ɗum kala noddali banggal
mum
walde nottirtoonde plateforme nde ɓe kollitiwide sa ƴeewi ɗiɗo golle jooɗi wajibi joni wakkati jono o jata yoga e haalaji ɗi furdu garan yowade wakkati jono no laamu o hani wirfitirade le saha leydi meɗen ndi ɓe ƴeewa wakkati jono yalla hono ɗum hani waɗirede le saha leydi ndi fo e maggal muɗum kanko noddirteɗo maître Touré Asso yo jeeɗo kabaruji walde nde ɓe noddirta plateforme nde keɗe ko haali dow hen do faccitago Mouhamadou Sama Sekou
les mouvements de la plateforme et de la sema se sont
engagés kaptoje ɗe sema et plateforme ballanno wawiri laamu o e kagne gollanoɓe kedde adunaru ndu alla ndenagu ana warta les région ngaji sahal ɗi hankasen minen e armé Mali e ministrement e barkan nden tan haɓude bandiji ɗi laamu o woni joɓɓowo almusaɗɗa kawrital ngal wajibi o tawete hen min ɓeydananɓe hakkillaji yoga dayan komi gari ɗu banggal ndenagu nokkuji kawrital ngal so kabaru kidal kay minen e laamu o dawruditta kala ko woni wirfagol armé uditigol gollirɗe e wartugol heƴaɓe laamu o banggal DDR ɓe miɗen gondi hen adadu mabɓe inde e yettode mabɓe foof ana anda gouvernement e ministrement o dun ana wondi e wallude min mahude nokkuji ɗo ɓe mottete golle ɗe ana yara yeeso
jaati prise en charge par le gouvernement nous sommes en train d'avancer
ko honjoto wobbe hodo koliti widle o do golle be mbisa jeewi arande laamo yaltinino hore mudu le kaldale kawrangal ka wakkat jono ko gal do kortal wonde e landinede kan holita wide laamo no wonde wattude le hen koyde mudu ka dun e tawede fu be koliti wide ila kaldale kawrangal sinina sa di wala fu golleji di laamo o gollino ko jabbino ko nayri do wakkat jono no kaldale kawrangal han tebirede kede kanko noddute do baba dakkono yo do dunke andal do kabaru sariyaji ko hali do hen do faccitango Muhammadu Samaseku
initiative bien confirmée
mi jokorta ngal gondi di cikital yimbe ele hewbe bangal ngidu lam o leggulliji talkurundu onono immaade mabbe yu talkurundu sinnine tan so wana dun e njawti lebbi jetti hande ko talkurundu sinnina so dun nangira monon soboy yu nafa golliji di yawtete wana hono juinde pelle ma kawrute ko timmata idun hollatan yebare lam o sikki wala hen tortal ngal nafa lam o sanne sabi ana lato sababu wartali golliji tottondiral hakkilaji di wakati wadi non wadama bangi fey
sikki n'est pas du tout une bonne chose
Sekiraba do bayil netri mi joji modo hollame bemal andengal mi noddirta phase Facebook ngal. Holitinde wittan wakkati jono dum woni bibbe kareji no dum hani waylitirede fa dum wade bulangal en nokkobe koliti wit sa jeewi ko yata tonoji ujunaji temdere e chapande joy dum waylita le leedi meden di dido kabaruji be dokkido aljumar jabbi nonde ne be gadno kawtal mabbe gal do bomoko do le majjundube koliti wido ko yata milliarduji didi sefa dum heba le dedo le dido golleji dum e tawere fu be koliti wido dido golleji ballan wakkati joni o robe le be no kani be dirde juude mu en fa no kani yurinirde jagoji mu en le nokko kede kanko noddirtede madam binta boko mo kanko lami o do projet ko halido hen do foccitango Muhammadu Samaseku
cet atelier fait suite à une
anni kortal gal bamama tiagal hejo ngada do do wana fuf ko lentreji kareje yude kolleje de yaade geji di fa e kufidi mbawete nawterede honono bulangani sabi idi jeba fa sanne tamene ko heewi an waawi yaltude e majji nyamaleje bottiji en burde anditrede confiture jn ngure dabaji e kulle kewde min kumpita madun hono fuddu hani wadede no golleji mun ektirto e no pelle rewbe mbawata nawtraje majjun sallana beedana be kebal
walde humminde kabaru fina tawale leedi meden di fa yottu yo yimbel njadobe kabaruji be wakkati jono be gondde hokkindirde juude le nokko fa be jaw yalla hono be kani wirinirde fina tawale nokko be kolitiwide kenyan do nono anka kenyan be bi golleji mabbe won puddude le nokko wakkati jono dibbe puddidi do golleji yimbel gollobe radio ngaji kanye fina tawa fu ana leedi do golleji wakkati jono be jaw yalla hono be kani wadde fa be tabbo fina tawa yalla jam e dedaran niba le malifo e mangal mudu yalla tidalaji gondi le leedi meden di do an timma wakkati jono ke kanko noddirte do Cheikh Oumar Sangare o yo horejo de do walde ko halido hen do foccitango Muhammadu Samaseku
le défi de l'alliance c'est d'améliorer la qualité
imma de fedde de yo hunciande hore golleji fina tawaji di e jeddobe kabaruji fina tawa gillati de laydi di fuddi artiste en be jodaki fe fayde goto fuf itti non jikke mudun do daddugol leedi mali kambe be tinni e majjum be jimi be bomi be desini be ngadi théâtreuji hakkile am eden kani andande be dun kulitan wiide fina tawaji leedi mali di fuf yo goto min tagi tigi chadele bangal on nokku sada wada hiro ayara no hiro artiste en baleri non artiste en sahal ngala tawenen golle ji amen di ana yamira en dum mijoden dum yambere finatoaji leedi di fuf non
toutes les cultures du Mali sans faire parti pris
figol ballon leedi elde be kollitiwi dum onon equipe ngaji Mali di fu njaltinama sona stade malien de Bamako be tan kebi passude wakkati jono sobe jabbi yaade yeso tiagal ko pino gubal gal be noddirta racine club de Bobo Djoulasso hollitaver kenya be ngatti be baddu goto micciteden winde be garno fiddo Bamako don ngattama baddi tati be baddu gotan kebi ka wakkati jono be kollitiwi de stade tan heddi leedi do golleji micciteden wiide gubal gal be noddirta AS Bakari Jangal yalti 11 créateur yalti kanyo gubal gongal noddirtengal isfas gal du yalti wakati joni o
Union Européenne e Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sekirabe je yallo don ne le reso ngaji den puddiran do gawodo be koliti wiido sukaabe robe ko yata noga en jotto yombe bonandaji di ngadi fewdi e mu'en wakande tidalaji di gonno le saha leedi meddi di holi tawer be gonno faabede wakkat jonono be kaani natirde e yimbe kanyeno be kaani be direde kabaru kede mabbe le majjoli tawer to gawoto wakkat jonono be paminama no nyoholi no nyongoli kaani wadirede fa yotto yono mordi kaani wadirede to gawoto tiagal ko be tilli o gal do kawri kalto wo du holi tawer tiagal ko be tilli le gal do kawrtal ko goto ma fu hokkama ko yaata uyna noga e sefa lannibe o do golle walde ONG mum no dirta écran le majjundu hollitama wiyede wakkati jona kal musaddaji ko be ngatti le golleji mabbe di ko an ya fa e millioji joy sefa sey yurito wakkari jone ngardam faado bankasi do be kolli tiwido do won heejo humunigo kabaru yirwere le laamu motti o hulitaver be kolli golleji mabbe di wakkati jone o le di do golleji do be kolli tiwido do won golleji di be golli le circle ngaji goddi le laamu motti o fur e mangal mudu tiagal mudu be kolli tiwido be asi dum woni hanka be asi ton beeli non be kolli tiwido be asi ton beeli wakkati jone le majjundu be kolli tiwido be mahi hirsirde hesere to bankasi to se yurute garanti minirem faado kuli korodo do won nokku noddirteda banamba be koli tiwide kanko lamido to kuli koroto gouverneur gondo to holitaweede kenyo o yehi to banamba to ko yeto banamba to ko holitaweede o yide yimbe la gotnaabe gombe tombe ko woni faana modon do wakkati joni o faabe jeewa yalla hono be landinto ko wi'a hore juleendi on han yaade ton le sappo e jeegol lewru mars warondo sekirab do katte nyalom hande kabaruji di holitinde wiide min joti on kal do mbodo tawede limali fu e mangal mudu kedde hedaade hono andirdo no do e seeda yewtere meden de ana wodi.